Kolide. Sekuze kuphela iminyaka, mina ngingabuye ekhaya. Umntana kube yophanda mama, ngiyozama impilo engcono mama. Kolide. Ngikuphathele kolide mama. Kolide. Ngikuphathele kolide mama.
Ngiyadlozi lami nakungena noplastiki emnyango. Awusho umlilizelo, inkosani buyile. Ulizinyembezi mama ngithi kukhulu kuzayo. Yonke imithandazo
umdalo uphendulile.
Ujayibu makelwane
umoyiseli sister lami.
We mama bengalali
ngifisa ukuba nawe.
Bengithandazela ukuthi umdala agcinele lolu suku mama. Injabulo ibhale ebusweni.
Sekuze kuphela iminyaka, mina ngingabuye ekhaya. Umntana kube yophanda mama, ngiyozama impilo engcono mama. Kolide. Ngikuphathele kolide mama. Kolide. Ngikuphathele kolide mama.
The last standing jewel in SA.